gansan ɓintinde fi cellal rewɓe jottitiɓe e gomɓe no musina. Lokkotoroɓe kolli laabi ɗi rewɓe kaani ɗoytano farjaaki lokkotorore nde duuɓi cakkitiɗɗi. Rewɓe jehoɓe lokkotorore ɗuuɗa, kaa woni haala ka lokkotorojo dimnowo madame Sherif Fati o fantini.
Woy boray cawɓe kan en ɓuri torrade, woɓɓe du fa gaɗa jippaki muɓɓen. Joni no wodi deɓe gari eto woto garta kaden hanne jeetati wi'a cawɓe gaɗa. Garɗo lebbi mum jeɗɗi na jeetati noye heɓirta etoji jeetati ɗiɗɗen. Illa debbo wi'i alama no jogiti o hani warude lokkotorore. Ɓolum du eto go endan waɗirante rewɓe. Nder etoji ɗi endan no wodi kure ɗeɗum waɗanta rewɓe gam hisinde ɓe nyawuji irte tanos ɓe gara ɓe gaɗa etoji maɓɓe law. Huunde fuu illa yottaaki waɗante wawaade.
Baako nder lokkotorore saayi, rewɓe ɓuytiri e jaaki kolli dalilaaji nani ko fantini dow majjum.
Nde tawi loore wala moto du tawaka nder ɓaade, minen ɓuri torraade sanne. Torko dakiya waawa hunti fi adol cawɗo yaramo lokkotorore. Wakkati motoje no giilo koyrnan no woodi ngam illa ŋatawere fuɗɗani cawɗo dow ko yaawi moto hoƴoytamo waddamo lokkotorore. Wakkati motoje godino wara eto soƴƴo no hoyani men sanne. Joni se neɗɗo torraki sanne fadde mum warde lokkotorore. De moto no woodi yahude lokkotorore saɗata neɗɗo. Hecci kenga goɗɗo appanikan fa teruje. Ɓe nyalli e noddude kam mi tefana ɓe mo wadda ɓe lokkotorore mi heɓay. De moto no woodino adowanmo nino waddamo. Joni ko motoje gala de goonga himɓe no ɗonno torro ngam neɗɗo sey waɗ kilooji joyi nden ko yetto lokkotorore.
Nder leydi Tillaberi, laabi denaku ngu gomnati joɗɗini nder nokkuje gon no woni no waddana rewɓe ɓe baasi dow fi jaaki lokkotorore. Ɗum do no saɗarama mawɗo dow fi koƴol teddirka nyawtol himɓe fudo rewɓe de maati ŋatawere no giɗi dima.
I'm not afraid.